joli era katira banzendi uwo ababa deva swamye sori ono mwana mwefuze
Swami sorry.